Jangayoko na nabaku Yeka sita jenzi chokera ya mumatize nsonga kubanga nange nundi kujeke tuse nokufuma muntunula Katuke yungu salanga kase Mesha ripota la kutu Sipwa iwe yambeno Mayari nendo zembia Mugambe nisabianso nyue Evi sawe vizeriwa Mundeva nize nebaruweo Kivya ninyo netunze nyo Yabutia yungu ya kumposi Uwezi wa utemerwa Yate kachichenye cho Ekena nemiande wakuja Newe kunaru uwe motoka Sabaka kaya wa msisi Mkakunye ne wataweo Njatuta kusevige Mugambe titapa wate Simu sana kea nyo Yerese yonarambi Mpaka sendi wakujia Ninokuzi wongu ndio wongu Mpaku yungo kubongu Kuzi mbilite kwenye ambe Mpukwana mwabisa visa Mpaku